ka bɔ zuɲɛ kalo tile wɔɔrɔ la ka taa a tile bi saba la a ka ca ni sɔrɔdasi finitigi 750,000 ye minnu bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana 12 ɲɔgɔnna la senegal chad brésil itali france royaume uni minnu sen donna degili waleya dɔw kɔnɔna na afrika lyon 2022 farafina waraw san 2022 n'a degili kɛra marɔk jamana kan munu n'u y'u ɲɛmada falajɛla jɛkulu tɔnba otan finitigiw fɛ ani farafina keleyatɔnba union africain waleya minnu y'a siɲɛ fɔlɔ de ye israɛl jamana ko an ye banbanciya kɛwale ni dankarili jugu carili cayalenba de ye farafina kilebiyanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnninya la sahel cɛncɛfuga kɔnɔna na AFP kunnafonidiso ye kunnafoni minnu lase alamisadon.
Wagner is in Mali. They are there, we think, in numbering several hundred.
Ameriki jalatigiba General Stephen Townsend. Dunia finitigiw ka ladegili hukumu kɔnɔna na farafina waraw minnu ni a ladege Marok sen donna la jamana minnu lakodɔnnen don kabiri san 2004 n bɛ kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kirisi finitigi mɛrisinɛriw Wagner minnu bɛ Mali la Ameriki jalabatigi ye waleya mun jate minɛ kosɛbɛ falajɛla OTAN ɲɔgɔnyeba sen fɛ dɔgɔkun nin kɔnɔ Espagne Madrid mara la.
Russia, in fact, has already lost its international standing.
Ameriki jamana kuntigi Joe Biden kɔni y'a lase ko ka dɛmɛ ta ka bɔ Ameriki finitigiw la ani ka kokoromadon kɛ ka ɲɛsin ka finitigiw boloma dɛmɛ ni kɛlɛkɛminɛw ye ani hakɛyaw ye Europe jamana kan ani ka fara a kilebiyanfan fana kan Espagne ani Italy jamana la ani ka ɲɛsin farafina kɔɲɔyanfan fɛ. Waleya wɛrɛw tara. Kunnafonidi dɔ sen fɛ Ameriki lasigiden duniɲa keleyatɔnba la Linda Thomas Greenfield ko Ameriki jɔrɔlenba don ani ka a sigi k'a kɔnɔ k'a jate minɛ ko Mali furancɛ fanga mun be fɛ ka minisima ka jɛkulu nali bali jamana kɔnɔna na u ka wuli kajɔ wa jamana fan bɛɛ an'u ka sariya kisɛw walasa u be se k'u ka baara kɛ ko n'u kɔni sɔnna ko waleya in kɛ ko waleya bena dankari sɔngu kɛra waleya mun ma n'a be fɔ a ma ko sofa stati de force waleya mun ni Mali furancɛ fanga kan ka a bato a ye mun fara kan.